gende. Zene won jawa.
She don't care.
Nebo gamba tino toni nana.
She don't care.
Zene won teka.
She don't care.
Sikubula mwoli mba.
Nacha she don't care.
Zene won jawa.
She don't care.
Nebo gamba tino toni nana.
She don't care.
Zene won teka.
She don't care.
Sikubula mwoli mba.
Nacha she don't care.
Nakuwa rafu. Sikuli amberenge. Nakubada. Kabantu timuche murabe. Bazene shisaga kunokona magwira mwanike. Bajuri rakatogo karoga nero. Wabajoli siku sani suza wante wendi. Aba shoshe na wakala moja mixi wedi. Takumbana sabude maridadi naga wendi. Chendi chendi sinyoke za kabani. Mikisa jempu wanja chari wata guani. Miteka muate maja na mageza mazali. Wepo wafe zati kanzi sikira kupani. Sika wani mwalali. Zenebu on jawa.
Shiri okay.
Nebo gamba tino toni nana.
Shiri okay.
Zenebu on teka.
Shiri okay.
Sikubula mwoli mba. Kuwa A-Pass ka JG
Chayalikari
Ndi wakabi sichecho Emu tajikuwa nozi na sichecho Baba wade viluga na mubiba jewa jo Katinzi ze baba mbacho kanze ndi wajo. Chendi chendi wabajoli siku sani suza wanche wendi. Aba shoshe na wakala moja mixi wedi. Takumbana sabude maridadi naga wendi. Chendi chendi Zenebu on jawa.
She don't care.
Nebo gamba tino toni nana.
She don't care.
Zenebu on teka.
She don't care.